yande jo e mintaji capanɗe tati habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimi Alinyali Abdul Mun yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde ni haalan dow hawrinde ministry ɓe AES no fedde dental leyɗe sahel ɗen nde ni fande ndu ministry ɓe noon kawjiɓe filla laabi higiraku caka leyɗee leyɗe yaasin en nanan duni fa hannden ko waɗi nder hawrinde wona noon waɗe ɗo enden ni nder huɓere ñamede e nden. En kalan duni fa hannde nder habaruji meɗen ɗiyenden ni dow jahagal tuntowade université Abdou Mumune ɗo nder huɓere ñamaye jahagal duni fa hannden ngal ministre kawjiɗo jandeji mawɗi ɗo enden leydi Niger waɗi. Yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannde duni fa hannden waɗata nani dow duma are finatawa leydi Hausa ton enden nder région Maradi. Subaka o hawrine ministry ɓe leyɗe AES hano fedde dental duni fa hannden tawagal caka leyɗe sahel ɗe nden ni ministry ɓe duni fa hannden kawjiɓe laabi higiraku e hawta gulli ɗiɗde caka leyɗe mu e leyɗe yasin fuɗɗa ɗo enden ni nder huɓere ñamede e nden Bakary Yawu Sangare ministre leydi Niger duni fa hannden kawjiɗo laabi higiraku e hawta gulli ɗiɗde caka leydi Niger ɗe nden ni e leyɗe yasin wi'i ko hawrine ɗe nden woni hawrine sakitinde duni fa hannden juɗɗinde laabi hawta gulli ɗiɗde caka leyɗe jeyaɗe e fedde AES ɗe nden nani ko wi'i ko tarna fuude Ahmed waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Cette rencontre décisive
nde hawrinde koƴol laabi no wakkati noon kollo tinnare leydi Burkina Faso Mali e Niger wittade nder lawol mum aranal hano ko darta filla dental leyɗe sahel tati ɗe inditirangal AES ɗum ɗo no tawa nder lawol joƴƴinde e gollidde laabi kesi ko cingol ngal dental AES kamɓe laabi kawjiɗi filla hooreɓe leyɗe no gollirta nde awritere ministre ɓe dental leyɗe sahel gaɗande ɗo nder ñameydu kayre haw joyi to laabi ɗi hooreɓe leyɗe tati ɗi gollirta e gasinde muraduji dental leyɗe tati AES ɗe
fondateur de notre confédération.
Banki leyɗe duniyaru duni fa hannden wartiri ɓolum jukko leydi Niger jukka duni fa hannden ko watta banki o enden ni darna balla ceede e ñamane ko won hokka leydi Niger ɗi enden ni hanno suudu habaru ɗero leydi Niger ANP haaliri ɗum koƴitaki duni fa hannden golle banki o enden ni hanono Louche Ibrahim jo andal luggi ɗiggal duni fa hannden dow laabi lumako haaliri ɗum waddan koyirna heɓoɗo enden ni leydi Niger nder sigilaji harko darta fi yaadu yeeso heɓade muɗum e sembinɗinde ɗum nani ko wi'i dow majjum ko Moussa Hassan waddi firtaɗe ɗengal fulfulde.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Ɗum no habaru lobbo ngam darnugo mballakaji ko woni hakkunde leydi Niger e leyɗe duniya nder miccintinol waddani leydi saɗarma sanne far keɓol jawdi ko waɗata muraduji nder leydi din ko faddi sigilaji golleji kewɗi gaddoji jaaki yeeso nder leydi din hawta gollida ko wonno hakkunde leydi Niger e leyɗe jananɗe ɗe ɓe golditta fuu darnama denne o habaru ko horrugo jukkugoji ɗin ɓolum no hunde ko wari nder wakkati kanuɗo no waɗan sigilaji golleji puɗɗa ɗin keɓe kante ngam heɓugo ɓantari nder leydi din no waɗan dow ɓiɓɓe leydi Niger keɓa ballakaji dow yaaki yeeso
population nigérienne.
Kenga Alkamisa ministre kawjiɗo duni fa hannden jandeji duni fa hannden nder janngirɗe mawɗe leydi Niger ɗe enden ni he ardiɓe hewɓe huɓere ñamede enden ni jehi tuntowade université Abdou Mumuni ɗo nder huɓere ñamede enden ni ngam anndude no janngoɓe nder janngirɗe ɗe enden gonno jehira yeeso e waɗude jannde mumen nani ko malam Wali Abarchi dekotoɗo duni fa hannden arano e ardiɗo yonun fedde janngoɓe université Abdou Mumuni nde enden ni wi'i dow majjum ko Mariam Germa koye waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Les chantiers de la compte
golle nyibdi ko golle jangirde université fuddama illa ko boyi amma fa warande jun dum hebay timminede golla wal wadi minen tilsina e golle de timmini gancile kewde jadirabe amin no passé no wodi himbe no ngare gon gombe der batamare université on e jondi dum wadi golle den dari no wodi do cuudi tendege gadaade no wodi nokkuje ko serki emu wakkati fu yidum wawi sami dow sukaɓe lokkol ɓen golle nyibdiji ko waɗa waɗiraka no woɗiri campani ko kaɗo nyibdidin min gala habaru makko jon ɓurta lebbi ɗiɗi ko hoddi poytiri mawni ɗin ho min giɗana ɗum timma fadde sappo e joyi lewru juillet.
alarba ɗum firti ɗuni fa hannden to anden diifa nokkure heɓude internet e gollidirde ɗuni fa hannden ordinateur uji e ko nandi titta nokkure heyre denden ni indira cimo duram nder ɗemgal cakantarare denden pam fedde dental leyɗe duniyaru hawjino ɗuni fa hannden durudirde ñamri heƴƴora caka himɓe e gomnati leydi luxembourg kandu walleri ko nokkure denden heɓanda ni ko mamma murtala kawjiɗo ɗuni fa hannden golle nokkure denden ni wi'i dow majjum ko mani moussa waddi firta ɗengal fulfulde.
Nous avons une équipe.
Miɗen godi nimɓe amin misali wonduɓe andal dow filla piiɗe machine ordinateur kamɓe hawjotoɓe nokkure nde gam hawju muɗum waɗira no woɗiri fini Allah fo. Woodi on jii du gollitirɗi nder nokku ngun nde en koƴƴi hana ko darta piiɗe machineji ordinateur yaade e nokkure to warte telefine ko watta to inde sukaɓe ummatore rewɓe e worɓe feroyɓe warde e eggoyɓe e région difa gam ɓe du keɓa ekkitade piiɗe machine ordinateur woɗi o sigila du ƴewtana Niger Burkina e Mali
et le Mali.
Fedde sawara ummatore cakantaraje duni fa handen filinge kenga duni fa handen ɓe gaɗi joɗa haale maɓɓe duni fa handen batu muɗum do darja neɗɗo tawra gam ko waddata duni fa handen wawa gollude hullude ɓi leydako muɗum yeyadu yesso heɓo nder cakantarare muɗum. Docteur Haruna Garba duni fa handen Asuman kandu ni woni ardiɗo batu gu enda nani ko saddi mayno sani arandu duni fa handen bindo ɗereji hawrinede enden ni wi'i ko Abdoulaye Baga sa waddi firta ɗengal fulfulde.
Cette activité ça rentre dans le cadre
wallegi di jokka kina e fi ko joddingo jonde jam hakkune himbe der wuro gon do bawde de fedde CNSP woni no wadda der leydi din dum wadi farbangere amin minen balla do ko waddata jaaki yeso dumo tone gadobe yawtaregi din kokki sembe do ko firtata ko e himbe do andugo darja bibbe leydi Afrika dum wadi dudal jecci ko sabi e jeccata ko do darja jaji bibbe leddi Niger ko wadda fi adaji do tarbi aji lobbi kebo gandeni himbe kokki sembe fara darjaji leede janande fi tarbi aji leddin no wodi sembe hebo no yidira denne min giay no labi denaku tabbintinti
age région maradi duni fa handen durma mawka biyeteka grippe aviaire wangi duni fa handen der cakantaraje de enden no raba poli e gerode e ko nandi titta labo sel kan duni fa handen tabbintini bangol nyawgo enden gouverneur région maradi o duni fa handen dum waddi ko sappo je lewru mai hitan dubu jadidi e laso e nay wurtinde rol andi nore tabbintinde nyawgo enden wangi der cakantaraje de enden nani ko docteur Mahamman Amadou Soumaila ardido duni fa handen sarusu wutener région maradi o enden ni wi do majjum ko Mohamed Mamman waddi firtaade ngal fulfulde.
Ɗo age ɗum tabbintini bangol nyawgu enden sarusi kawjiɗo ƴewtinade ɓiɓɓe nyawuji e ko nanni titta labo sel kan ƴewtini ƴiƴan gertoɗe ɗe ɗum itti ƴiƴan muɓɓen ɗum tabbintini ɓiɓɓe nyawgu enden griffe aviaire H5N1 ko ɓiɓɓe nyawgu enden bangi nder wakkati mo taweɗen o enda hannde min kaali humpitidde himɓe dow bangol nyawgu enden min joƴƴini laabi hisinde himɓe raɓugu enden codoɓe gertoɗe no nyama kamɓe du min pooɗi hakkilloji maɓɓe noɓe tokkira ɓe kisaraɓugu enda min gi'i du nokkuje fuu tawaɗe kilometreji sappo hedde huɓere age to gertoɗe na jawle na nyandu muɓɓe to wurtine na to nanne min bi'i du toɓe bi'i gertoɗe na jawle e ko nanni titta no ɗon no bata sanne ɓe kalana ardiɓe
bangeje kewɗe huɓere ñamai duni fa hannden nde neɗɗo yilake nder muɗen no heɓa ɓoggi hite kuran poɗama ɗum duni fa hannden fodde no hanira misali den jeeyi duni fa hannder nder bangere kowaɗa tejiɗo nder huɓere ñamai denden commune 2 muɗum ni ɓoggi ɗi enden ni bowi nangude himɓe duni fa hannden no yotto duni fa hannde he ittole yonki hanono ardiɗo bangere denden ni haalir ɗum amma hannden koni jelek waddi potoji muɗum duni fa hannden wallirde himɓe ɗum ɓuytiri nani ko Dawda Biramu ardiɗo duni fa hannden bangere denden ni wi'i ko mutari Mahamadou waddi firta ɗengal fulfulde. Denno nder bangere den to neɗɗo tokki fuu iyam ɓoggi hiite kuran no boppi e leydi goɗɗi ɗum no kaɓɓa he goɗɗum ɓoggi ɗi du ɓooyi no gaɗa bonnere nder bangere den enden ɗi boowi ittude yonki hana gooti du tan konter ko walano wakkam mum himɓe no kaaja hiite kuran gendu ɗum saabi iɓe pooɗa ɓoggi ɗi enden ko bonnere nden enden ɗuuɗi sani jelek wari firtude ko e himɓe nden wi'i ko kuɗo goɗɗo hiite kuran fuu kam waran dilli wallidde konter joomu ɗum saabi hannden bonerde enden ɓuytiri potoji cingama ɗuɗal himɓe du fuu pooɗi yiite kurange enden saynimo wala bawɗe
seydi wonde ɓeydel haali.
Fijoji lebbi jeɗɗi puɗɗaɗi duni fa handen gaya alkamisa jeenayi lewru men ndu enden ni kenga timmina fijoji ɗi duni fa handen fijoji fina tawa himɓe cakantaraje ɗe enden noon ɗum lawol duni fa handen elude dungugu barke e andude duni fa handen laabi surude saɗor maji bawɗi gari himɓe nder wakkati o enden nani ko mamman dow sakoyi ardiɗo duni fa handen fedde waɗoɓe fina tawa o enden ni nder cakantaraje gayde enden ni wi'i dow majjum ko Fadel Alu waddi firtaɗe ngal fulfulde
za don don
illunden fijo laɗɗe ngo no waɗe nde lebbi jeɗɗi koytaɗe ɗo darake fa yetti e abba am mbiyeteɗo dow sakoyi koro fijo ngon dow woni mo hen noon fuu no andi ko wakkati ndungu darake ndeni fijo ngon tiggama to fuu pucci hawkaɗi noddete ƴamede mana ndungu ngun no wontiri seni allah waɗi gacceji no tawa nder mum laɗɗe ɗe no kalanna nimɓe seno woodi ko watte ko nimɓe kisa bala uji ko tawa nder mum ɗum kay waɗe nde pucci hawkaji ɗi gari komin elanta leydi ɗi woni toɓo ngo barke to kenduuli e ko nandi e mum waɗu nder mum hokka nimɓe du fa hande ndungu ngu barke ko hinata nimɓe bala uji ñamdu waɗa nder mum
kanne ko aramate wayi
nder fijoji latude baali ittodira ufowa zone be duni fa hande U17 fijoji gonɗino gaɗe to enden Accra leydi Ghana mena Niger kaade muɗum duni fa hande heɓi jalorgal dow épervier leydi Togo 3-2 fijoji ɗi duni fa hande no lawol siriyade teful coupe leyɗe Afrique noon caka pelle ɗe latoɓe mumen gaɗe duuɓi 10 FIFA kanduni fa hande nde en daari subaka wonden fuɗɗi hawrinde muɗum 84 to enden Bangkok leydi Thailand ɗum duni fa hande nder hawrinde nden dan iɗum ƴewtino fi kulle kewɗe e sigilaji goɗo ndu ɗum ƴewtinto duni fa handen siri coupe ko leyɗe duniyaru lattol bal rewɓe feni foot leydi Niger fedde muɗum duni fa handen no tawa nder pelle jehuɗe hawrine de en dan yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannden ni hanno birɗen ɗum waɗan dow duma ar fina tawa du ni leydi Niger no arɗe duni fa hannden no gaɗirte en ge'an duni fa hannden nder yewtere pindinol meɗen ndenden no arɗe enden gaɗirte leydi Hausa are muɗum noon fina tawa cakantaraje ɗe noon duni fa hannden ko waɗete nawtore wakkati dewle e lamruji en kettino yewtere tasiw baka koye ummatore duni fa hannden jeyaɗo région maraɗe o enden noon piyo arɗe enden e mamma ada ko firtaɗe ngal fulfulde
duma wariyaci
ko wiite duma ɗum no mbaggu no gaɗirtengu tumbude de wona tumbude nden no feccete noon iri ko tumbule rewɓe kankay non ni accirten nden noon wamtete hunduko ittire dow dow soni tumbude famarde noon kay hunduko famaro ittete nden noon ɓoggi ko guri tefete tirire ɗum faa wooɗa waɗe fimre koatta tawe iɗum waawi ñootireede dow dow kanƴum woni ko wiite kirña ɗum ni yeƴƴite kasin waɗe alaali tekkere rondirde gon kanƴum wattete nebban e nguru muɗum koatta tawe duma o sene fiye joomum no waawi hoƴude koyngal mum dekkude ɗum to du seni hulnaama nden ñootete koatta tawe wakkatiji gon so duma o no waawi ɗum waawi waɗde bojji konkoru maane taasal e hawsankoore miɗen innditira ɗum sarne guwa woɓɓe du no mbiya ɗum ɓinngel duma kanzage kurgutu e dan sawi ɗum ɗon fuu no bawɗi no mbiyeteeɗi duma
duma noy sawtu mum wa'i
da ake gane shakuda
ne neɗɗo famirta bojji duma kam woni seni nguru hulnagu ngu maati nebban kono fiye nokku fuu ananan iɗum waɗa tuyi tuyi kadi no neɗɗo yiɗiri fuu wawirta won ƴitidde piyol
muɗum
ko saabi koyngal no deke dow duma o enden nde no fiye
yawa abunde sa ake azaka
ko waɗi koyngal neɗɗo no deke dow duma o seno fiye ngam imo waawi waylude piiɗe muɗum e iriji hen fuu
e canza ruri
ɗume piiɗe are ɗe enden yaadata naawi en de aretina tawa ɗe enden piyete
yawa salan rawa de yake tahe
boomi ko ɗum yaadata e mum kam woni wakkati nde rewɓe itti gineeji ko sonnirte neema ɗum iɗum fiyire e noon seni ɓaŋaaɗo no ɗowtire ma no waɗde fuu iɗum fiye nde o tawraama du cukaaku imo fiyane duma o
yata kai banci kamar kiɗin na cewa uwa barka kaka barka gabdin digadin galagin digajen magajen
studio
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala nguɗo kokkol habaruji meɗen timmata.